Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye nshuti mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko rero ni mujye no kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, maze mukurikira ikiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rero koko muri Isanga. Ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi, urukiko rukuru rw'u Rwanda rwahanaguye ibyaha ku banyamakuru batatu bashinze Iwacu TV ikorera ku muyoboro wa YouTube, rutegeka ko barekurwa. Koko rero barasohotse muri gereza bari bamazemo imyaka ine, bari baratawe muri yombi mu kwezi kwa cumi 2018. Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack baregwa ibyaha birimo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda no gukwirakwiza ibihuha bigamije guharabika isura y'igihugu. Umushinjacyaha yari yabasabiye gufungwa imyaka 22. Duhereye ku rugero rwabo ku byababayeho, ubwisanzure bw'itangazamakuru bwifashe gute mu Rwanda? Ese amategeko yemerera iki umunyamakuru n'itangazamakuru? Amategeko abuza iki? Mu izina rya bagenzi be turaganira na Mutuyimana Jean Damascene, Maître Ibambe Jean Paul ubunganira mu mategeko, nawe yatwemereye kutwigomera umwanya we. None rero mbazanira abashyitsi tudatinze. Mutuyimana, we uraho neza?
Uraho neza.
Ariko sinzi muri mwe bwuri kumva radio, kubera ko ijwi ryanjye ndaryumva rigaruka. Wari we nimba ari Maître Ibambe cyangwa se ari we Mutuyimana wagabanya?
Aya ntabwo ari njyewe.
Nuko Maître Ibambe, muraho neza?
Ndabumva neza, ndabakurikiye.
Urakomeye?
Urakomeye nawe neza.
Nuko ngushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye. Tukubanjirijeho uru rubanza ko urukiko rukuru rwatesheje agaciro ibirego by'umushinjacyaha, umushinjacyaha yari yajurira?
Oya, kugeza kuri ubu ngubu ntabwo ubushinjacyaha bwari bwajurira. Dutegereje rero ko iminsi 30 yemeye kujurira aho umuburanyi wari wese ashobora kuba yajurira icyemezo cy'urukiko ishira, tukamenya neza niba koko ubushinjacyaha butazajurira cyangwa se niba hazabaho kujurira. Ariko kugeza ubu ngubu nta bujurire bwari bwatangwa.
Ese urubanza ruvuye mu rukiko rukuru rujuririwe rujya mu ruhe rukiko?
Ukurikije uko inkiko zicumbana hano mu Rwanda, urukiko rufite ububasha bwo kwakira ubujurire bw'imanza zivuye mu rukiko rukuru ni urukiko rw'ubujurire cyangwa se court of appeal mu cyongereza.
Nuko Mutuyimana, maze rero mumara imyaka ine murabere, mumara imyaka ine muri gereza murabere, mwebwe ubungubu mumeze mute kuva musohotse muri gereza ku itariki ya gatanu y'uku kwezi?
muri rusange turaho tumeze neza, turashima Imana, turacyari kugerageza kwikusanya kugira ngo turebe ko twatangira ubuzima bwa hano hanze, kuko urebye igihe cy'imyaka ine kiba ari igihe kirekire, umuntu aba asa n'uwasigaye inyuma, ariko turimo turisuganya ngo turebe ko ibintu byasubira ku murongo.
Iwacu TV ko mwafunzwe mwese uko mwayikoreraga, ubu ngubu siracyakora?
Iracyari ku murongo ku rubuga rwa YouTube irahagaragara, ariko ntabwo ikora. Ni ukuvuga ngo haheruka ibyo twashyizeho tutarafungwa, ariko iracyari ku murongo nta kibazo.
Murateganya kongera gukora akazi k'itangazamakuru maze Iwacu TV mukongera mukayishyiraho amashusho n'amakuru mu gihe kiri imbere?
Yego, turabiteganya tuzabikora, kuko ubundi urukiko rwarabisesenguye rusanga nta cyaha dufite. Iwacu TV muri rusange nta kosa ryayigaragayeho, ubwo mbere nta cyatubuza kongera gukora akazi k'itangazamakuru, ndetse tugagakorera kuri Iwacu TV nk'uko byari bisanzwe.
Harya ubundi Iwacu TV ntiyari yanditswe mu mategeko se y'itangazamakuru ryo mu Rwanda nk'uko amategeko y'itangazamakuru abiteganya?
Ubundi ukuntu amategeko nubwo ntayazi cyane, ariko mu mwaka w'2018 ubwo twafungwaga, ibintu by'imbuga nkoranyambaga, urabona ko YouTube ari urubuga nkoranyambaga, byasaga ntabwo byandikwaga nk'ibinyamakuru. Ubu rero aho tuvuganira ubu ngubu sindabimenya neza, turacyari gushakisha amakuru ngo tumenye niba ibitangazamakuru bikorera ku mbuga nkoranyambaga byo mu buryo bushyashya bwo ku mbuga nkoranyambaga niba basigaye babyandika. Ariko ni ukuvuga ngo mu mwaka w'2018 tujya gufungwa ntabwo bazandikaga.
Ubwo rero bivuze yuko nyine nimumara kumenya nimba byandika, muzongera mbese gukora mumaze kumenya nimba byandikwa cyangwa se nimba bitandikishwa mu mategeko?
Ariko kuvuga ngo byandikishwa mu mategeko rero yaba ari umuyoboro tunyuzaho inkuru zacu nk'abanyamakuru, twebwe turi abanyamakuru twemewe n'amategeko. Ubwo ngubwo aho kunyuza amakuru nyine niho haba hasigaye ngo kugira ngo tugeze ku baturage, kandi harahari ikuru uriya muyoboro wacu.
Amakarita yanyu y'abanyamakuru muracyayafite?
Amakarita yacu urumva igihe gishize ni kirekire, yabaye expired ariko cyangwa se yarangije igihe, ariko turimo turashaka andi makarita mashyashya ajyanye n'igihe muri uyu mwaka w'2022. Ubwo nitumara kuyabona tuzabona tube twakongera kwinjira mu kazi.
Nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro Murisanga, turaganira ku byerekeranye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Bashyitsi bahire rero, mbere yuko mbaha umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wa mbere uhamagaye, nagira ngo mbwire abanywanyi bacu bose baduteze amatwi ko mugenzi wacu Nkusi Uwimana Agnes uyu munsi yari yahamagajwe muri RIB, urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda, yagombaga kwitaba saa tatu mu gitondo, kandi nawe yigeze gufungwa amara igihe muri gereza. Yari yarafunguwe ku itariki ya 18 y'ukwa gatandatu 2014. Ubwo rero iyi nkuru ye icyo bamuhamagariye, turaza kugerageza kumenya ibyo ari byo, inkuru ubwo ngubwo dushobora kuza kuyigarukaho. Nk'uko rero narimbe babwiye mu kanya, umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wa mbere uri ku murongo ni Kwizera Ahmad. Kwizera we?
Yego, yego, Tomasi we.
Urakomeye?
Ndaho ndakomeye, ndi hano mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundu, umurenge wa Buyaga.
Nuko. Icyifuzo igitekerezo cyangwa se ikibazo?
Igitekerezo mfite, urumva nk'iyo umuntu wenda afunzwe imyaka ine ari umwere, biba ari ikibazo. Hari ibintu byinshi aba yagakwiye gukora bikagira gute, bikaba byamuteza imbere, cyangwa se ibyo yakoraga akaba yabikomeza. Birakwiye ko ubutabera bujya butangirwa igihe bugakorwa hibanze kunoza ku burenganzira bw'umuturage. Ese ndibaza nk'abo bantu bafunzwe imyaka ine bikaboneka ko ari abere, nta kintu wenda nta kuntu wenda bashobora no kuregera, wenda bakabaregera nk'indishyi.
Icyo kibazo yego
birakwiye ko itangazamakuru rijya rikora neza mu buryo bufasha abaturage, kuko iyo urebye usanga itangazamakuru rikozemo mu gihe wenda turebe wenda urugero nko muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94, itangazamakuru ryakoze nabi rishishikariza abaturage ribiha urwango mu baturage. Bagakwiye ko itangazamakuru rikora rigamije guteza imbere abaturage, kunga abaturage, kureka gukora ibintu bishobora kuba byatandukanya abaturage cyangwa se no kunyiranya n'ubutegetsi bw'igihugu. Kuko twitaye wenda kuri Afurika usanga itangazamakuru rimwe na rimwe ridakora mu mucyo, ridakorera mu mucyo mu rwego rwo guteza imbere abaturage. Usanga rimwe na rimwe bakora ibintu usanga rimwe na rimwe bivuguruzanya n'amategeko y'igihugu. Njyewe ndibaza nimba nk'amaradiyo akorera kunoza kuri YouTube rimwe na rimwe hari igihe wagira ngo nta mategeko bakurikiza, wagira ngo nta n'amategeko baba bafite, ugasanga rimwe na rimwe bapfa gushyiraho ibintu biboneye. Njyewe ndibaza ni irihe tegeko bakurikiza, ese ni ayahe mategeko agenga itangazamakuru mu Rwanda?
Ye Kwizera, urakoze cyane.
Yego.
Ye ibi bibazo bibiri mbere y'uko tubiha Maître Ibambe, nagira ngo mbanze mbwire niyitanga Simon ari ku murongo. Simon, nawe wavuga ikibazo cyawe mu magambo avunaguye. Niyitanga ntabwo abonetse, noneho twikomereze. Murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Maître Ibambe Jean Paul, uyu munywanyi rero w'Ijwi ry'Amerika Kwizera arabaza ati bashobora kurekera indishyi kwa babaye abere kubera iyo myaka yose batakaje. Ati gutangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube hari itegeko ribigenga, wamubwira iki?
Arakoze cyane. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza ko umuntu yamara imyaka ine yose ategereje ubutabera noneho anafunze, kuko ubusanzwe mu mategeko icyifuzwa kugira ngo koko ibintu byite ko ari ubutabera ni uko ubutabera butangwa neza ariko kandi no ku gihe. Ubundi ntabwo bisanzwe nta ubundi yose mu buryo busanzwe n'urubanza rurengeje amezi atandatu bitararangira cyangwa se ngo icyemezo cyazo kimenyekane, hano tuvuga ko urwo rubanza rwatinze. Ubwo rero wakuba cyangwa ukagabanya imyaka ine n'amezi atandatu ku nshuro ntabwo bisanzwe. Ibyo wenda ni byo byatuma wenda umuntu abantu nk'aba ngaba batekereza ati se wa mugani bigenze gutyo. Nta buryo ki umuntu yaregera indishyi ko yafunze iyo myaka yose kandi agaragaza ko ari umwere kandi ko kuri iki kuntu narwo rukaza kubibona gutyo. Navuga ko ari inzira igoye, ni inzira igoye ikurikije amategeko yacu uko ameze. Icya mbere kugira ngo uregere indishyi ni uko ugaragaza ko hari igikorwa cyakozwe kikakugiraho ingaruka, ariko icyo gikorwa kikaba cyarakozwe mu by'ukuri akaba atari ikintu kibi cyangwa se agifite ikintu cyakwangirije. Ni ukuvuga ngo aba bavandimwe, aba banyamakuru uko ari batatu, igihe cyose cy'imyaka ine bari bamaze bafunzwe by'agateganyo, ariko hakaba hari ibyemezo by'inkiko bivuga ibyemezo by'inkiko kubera ko muri icyo gihe cy'imyaka ine mu by'ukuri ntabwo twari twicaye barabizi, twazengurutse mu nkiko zishobora kuba zigera
muri enye niyo kuko kwaje n'ibyo biba urukiko rwibanze urukiko rwisumbuye urukiko rukuru ndetse n'urukiko rw'ubujurire izo nkiko zose uko ari enye twazigezemo turyana no kugira ngo turebe ko abantu bashobora kuba barekuwe by'agateganyo ariko kandi tugira imanga nyinshi nubwo tuvuga ngo ni urubanza ariko hari imanga nyinshi ishobora kuba zigera muri 9 niba byibeshye ku buryo twajya imbere y'ibicamanza inshuro zigera kuri 30 cyangwa se zinarengaho tugerageza kubisaba ko wenda ese byakunda ko barekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa badafunze ese byakunda ko duhabwa itariki ese byakunda biragenda bifata iki gihe cyose cy'imyaka ine ariko icyo nshaka gusobanura aha ngaha ni uko bisa nk'aho bikomeye ntabwo biha amahirwe kubera ko hari hari ibyemezo nyine bibafunga by'agateganyo kandi ibyo byemezo uburyo inkiko zagendaga zifata ibindi icyemezo bishobora gufatwa ntibirwe nacyo ukakijuririra ubundi urukiko narwo rukongera rukacyemeza naho waba utakishima ariko cyafashwe n'urukiko kandi ruvuga ko bigifasha ari kubigiza amategeko iki cyemezo nyine kirakiriza ari niyo mpamvu bari bafunze nyine by'agateganyo ariko icyo umuntu yishimira cya mbere ni uko ukuri kwabo kwaje kugaragara kuko uko bahakana ibyaha baregwaho urukiko rwemeje ko bifite ububasha rwemeje ko ibyo byaha nta byabayeho ntabyo bakoze ingero zo kuregera indishyi bisaba kugaragaza kereka haramutse hari igihe baba barafunze mu by'ukuri nta cyemezo cyafashwe mu buryo bukurikiza amategeko kibafunga bihari icyo gihe rwose byari hari ikindi hari wenda mu bindi bihugu aho tujya tubona nyine nk'ibimeze gutyo naho waba ufunze by'agateganyo wenda hatarabayeho kwihutisha urubanza ushobora kurega leta uvuga ko yananiwe mu by'ukuri kuguha ubutabera mu gihe cya nyacyo kuko niyo ifite ubucamanza ariko hano ntabwo dukunze kubibona ariko hari impamvu tujya twumva zo hanze yaba mu bindi bihugu cyangwa se mu nkiko mpuzamahanga ziba zifata ibyemezo nk'ibyo ngibyo hagasigara hakurikiraho kujya kureba niba bizabasha gushyirwa mu bikorwa kuko hari kwemeza ko wenda kuko umuntu yafunzwe mu gihe mu buryo bunyuranyije amategeko cyangwa se yafunzwe igihe kirekire agatinda kuburanishwa bikaba byagaragara nk'ikosa ku ruhande rw'uwagombaga kumuburanisha bagategeka ko agomba guhabwa indishyi noneho ikibazo na cyo kazaba mbese noneho zandikije nyuma yo kubitsindira ubwo abantu barazibona nicyo mike nabivugaho ariko icyifuzo ubundi icyifuzo ni uko mu by'ukuri abantu bagakwiye mu buryo bishoboka cyose umuntu yagakwiye kujya kubikora badafunze agafungwa ariko amaze gusomerwa cyangwa se guhamwa n'icyaha akurikiranyeho agiye gukora igihano kugira ngo wabuga ntatazagira umuntu ubibabariramo nk'uko nguko byagenze kuri abo banyamakuru hanyuma nabo wenda bizana ngombwa ko bibafunga by'agateganyo bikihuta urubanza rukihuta bishoboka byose twe twagize ibyago kubera ko mu gihe hajya bimeze gutyo hari umva twe twagize ibyago nka bibiri by'ingutu icya mbere gishinzwe ku bibazo by'amategeko cyangwa se uko abantu bumva amategeko ajyanye n'ubwitangire no gutanga ibitekerezo impamvu iyo ngiyo umuntu yabivuga ni uko niba urukiko niba abantu baragize ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no gutara no gutangaza amakuru ariko ababibonye ubugenzacyaha ubushinjacyaha bukabona ko ibyo bintu ari ibyaha ariko urukiko rukaza kugaragaza ko atari ibyaha urumva hari n'ikibazo kijyanye n'uburyo abantu bumva nyine ubwisanzure nk'uko bwubahirizwa ikindi kibazo cya kabiri cyabayemo ni ikijyanye byabaye mu bihe bibi byahise bikurikiraho ibibazo bya covid 19 nkiko rimwe zigafunga imanza zirahagarara aho zifunguriye inkiko bisa nk'aho imanza zibaye nyinshi n'ibintu byinshi byagiye bituma wenda bifata iyi myaka imwe yose
yego noneho rero ikibazo cya kabiri
ibijyanye n'amategeko agenga itangazamakuru hirya mu Rwanda rwose hari amategeko agenga itangazamakuru ndetse n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo
nko kuri YouTube se metri bambe yego
bivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo n'ubwo kubona amakuru ndetse n'ubwishyu cyangwa gutangaza amakuru byemewe kandi byubahirizwa na leta.
Niko se metri bambe
bagomba kujyaho amategeko rero avuga ko ubwo burenganzira bwubahirizwa.
Yego
cyakora ubwo burenganzira ntabwo burunduye kubera ko bufite aho bugarukira. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe nyine iyo abantu bagerageje
kuburengaho. Yego metri bambe reka ibyo ngibyo tuze kubigarukaho. Metri bambe reka ibyo tuze kubigarukaho mu kanya, ahubwo ubanze ukomoze kuri iki kibazo cya kabiri cya Kwizera aho avuga ati ese gutangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga yatanze urugero nyine rwa YouTube aribyo nabagenzi bacu arirwo nabagenzi bacu bari barazize, hari itegeko riteganya uburyo amakuru atangazwa, amakuru si ibitekerezo, usibye ko n'ibitekerezo bishobora kwinjira mu makuru, hari itegeko ribiteganya ko mbese uburyo imbuga nkoranyambaga zitangazwa amakuru yego n'amakuru, hari itegeko rihari
mu by'ukuri muri rusange nende nk'ubikoragaho n'ubundi uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ni uburenganzira twese duhabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda kandi ryo tegeko risumba ayandi, ariko rikavuga ko hajyaho amategeko agomba kuvuga uko ubwo burenganzira bwubahirizwa. Mu Rwanda rero dufite itegeko, uburyo dufite ni ryo mu 2013 rigenga itangazamakuru mu Rwanda. Ibyo ni byo itegeko rivuga muri rusange uko itangazamakuru bikorwa, uko umunyamakuru ninde, ese ni ryari umuntu yitwa ko ari umunyamakuru w'umwuga, ese iyo agize ikibazo agana hehe. Iryo tegeko ni ryo risobanura mu by'ukuri ibijyanye n'imikorere y'itangazamakuru n'imyitwarire y'abanyamakuru muri rusange. Hanyuma rero ku bijyanye n'ibyo gutangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se gukoresha za YouTube, social media, hari ikibazo. Hari ikibazo gishingiye kuko abantu babyumva n'uko itegeko ribiteganya, ariko muri rusange icyo navuga cyangwa se uko rihagaze n'uko ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga uko bikora, nta tegeko ryihariye dufite mu Rwanda ribigenga.
Aha.
Noneho itegeko ry'itangazamakuru mu ngingo ya 19 na Jean Damascene yabikomojeho rivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwakira, kunyuza cyangwa kohereza amakuru kuri interineti, kandi akaba afite n'uburenganzira bwo gukora urubuga rwa interineti anyuzaho amakuru ashaka agera ku bantu benshi. Ntaho agiye kwakura uburenganzira, ntaho agiye kwakura uruhushya. Niyo mpamvu njya kuri YouTube nkakora shene nkavuga ibitekerezo byanjye uko bishaka. Ndetse iyi ngingo inavuga ko gushyira cyangwa kohereza inkuru kuri interineti bidasaba kuba ubikoze aba ari umunyamakuru w'umwuga, ni ukuvuga ngo ni uburenganzira bw'umuntu wese afite. Rero ubu burenganzira n'abanyamakuru barabufite, ni ukuvuga ngo nk'uko Damascene yabivuze, umunyamakuru w'umwuga uhitamo gucisha ibitekerezo bye cyangwa se amakuru ye kuri YouTube, nk'uko ijwi rya Amerika ryahisemo kubicisha muri FM ku minara cyangwa se mu mukaba ufite televiziyo, we agahitamo kujya kubicisha kuri YouTube, undi agahitamo kujya kubicisha kuri Instagram, ni ukuvuga ngo nta handi hantu ajya kwaka uburenganzira. Icyakoze kuko afite ikarita y'itangazamakuru azafatwa nk'umunyamakuru, ariko kuko uburenganzira bwo kuri interineti cyangwa se ibyo kugira urubuga rwa interineti bifite n'umuntu uwo ari we wese, n'umuntu utari umunyamakuru afite uburenganzira bwo kubikora no gutangaza ibitekerezo, kuko ishingiro ry'iyi ngingo ni uko buri muntu wese nyine afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo.
Radio Ijwi ry'Amerika yego
kikaba kuko mwanga noneho tuzatandukanya abanyamakuru n'abatari abanyamakuru gute, tuzatandukanya ibitangazamakuru n'ibitari ibitangazamakuru gute. Ibyo rero nibyo biganiro ubu ngubu biriho biri kureba ngo ese byakunda ko noneho na za social media imbuga nkoranyambaga
nazo zigenzurwa kugira ngo umuntu agifungure nacyo ahabwe uburenganzira. Kuko ubu ngubu icyaha umuntu akoreyeho ikosa cyangwa se icyaha bikurikiranwa mu yandi mategeko asanzwe, bo dufite n'itegeko rikumira ibyaha bikorewe kuri internet cyangwa se muri mudasobwa twita cybercrime.
Yego.
Ni ukuvuga ngo ariko ku bijyanye no gukora itangazamakuru cyangwa gukoresha imbuga nkoranyambaga nta tegeko ryihariye tugira. Ingingo iri mu itegeko ry'itangazamakuru yo ubwayo ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba yashyiraho kuvuga.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Maitre Ibambe Jean Paul yunganira abanyamakuru ba Iwacu TV baherutse kurekurwa. Rero urukiko rukuru rubagize abere rubahanaguraho ibyaha, ubushinjacyaha bwari bwabageretseho. Abo rero ni Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack. Mutuyimana rero nawe tukaba turimo tuganira ari kumwe na Maitre Ibambe, bombi bari i Kigali. Ubwo rero ndizera ko Kwizera asobanukiwe neza n'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo cy'imbuga nkoranyambaga. Nk'uko nari nababwiye mu kanya ngo Agnes Uwimana yahamagajwe muri RIB uyu munsi, hari abantu batangiye kumwikoma ku mbuga nkoranyambaga ku buryo buteye ubwoba, bahamagarira rubanda kumusagarira, kumuhohotera ndetse no kumwica. Ibyo bintu biteye ubwoba, ntabwo ari jyewe rwose ubihimbye, biri ku mbuga nkoranyambaga. Nuko mujyeho murebe, hanyuma murebe abantu bamwe na bamwe b'Abanyarwanda aho bageze. Kuri telefone dufite Niyitanga Simon na Mugisha Jean. Duhere kuri Niyitanga mu kanya twari twamubuze. Niyitanga we, urahura komeye,
uraho neza?
Yego yego, wabwira abatumirwa aho uherereye se?
Ndi Kigali, ndi muri Kicukiro.
Yego, gusha ku ngingo.
Nigeze cyane nashaka kuvuga ahangaha.
Yego komeza.
Hano cyane nashaka kuvuga njyewe hano.
Yego.
Nuko kuba barafunzwe igihe kingana gutya ku giti cyanjye nakaba numva ko binyuranyije n'amategeko. Kuko igihe bamazemo batarakatiwe bakaba bagizwe abere, uko numva njye numva bagakwiye kuba nabo bitabaza inzego bakangira nabo bakarega ko bafungiwe ubusa.
Bon, ibyo twabikomojeho Maitre Ibambe yabisobanuye neza. Ahubwo rero ubwo ngubwo niba utakurikiye, wajya kuri internet ku rubuga rwacu www.radioyacu.com, maze yagusibye ko wakurikira iki kiganiro uko kirimo gihita, ariko ikiganiro kizagumaho ku buryo igihe icyo ari cyo cyose.
Aho nari mari nabyumvaga, ariko
yego,
icyo nashakaga kwibaza, aho ngaho njye nkurikije uko inkuru bayitangaje n'igihe bayitangarije,
yego,
icyabayemo ni uburyo inkuru yihutemo. Ese kuba iyo nkuru bayi umuntu yayikora ako kanya agahita ayitanga, wenda nyuma ikaza kugaragara ko yari inkuru wenda atarakwiye kuvuga icyo gihe, niho harimo ikibazo aho ngaho?
Ye, ubwo bw'inzego zibishinzwe ndibwira yuko uzigiriye inama, ariko ku rwego rw'amategeko harimo icyuho. Nuko ndagushimiye.
Icyo nakwisabira ngiye ni ukuvuga ngo mu rwego rw'amategeko ubwo bavugurura imikurikiranire y'imanza kugira ngo urubanza rw'umuntu rujye rwihutishwa, kugira ngo umuntu amare imyaka myonge yose afunze kandi nta cyaha yahamijwe.
Ye, Niyitanga urakoze cyane.
Murakoze.
Noneho duhamagare Mugisha Jean. Mugisha we, urahura komeye. Ongera wibutse abateze amatwi Ijwi rya Amerika n'abatumirwa by'umwihariko igihugu urimo.
Zambi.
Ye, nuko nuko, gusha ku ngingo.
Ego nagomba icyo ni ukeza nongera shimi ubutabera bw'u Rwanda kungiza bwafashe kubandika ibyera.
Yego,
biraboneka yuko iyo utabera umaze kwandika ibyera umuntu
galima yuko ubu icyakiza cyamwagiye cyane akacyaba yagirije ama agendate nuba zabatumire nku atangira adegwije n'amategeko ukurikiranye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane uwa rwa YouTube n'ibya Instagram abaca kuri bifanya bitandukanye kandi ugasanga byinshi harimo ibitaba muri make ari ukuri filime y'ibyo byo guhiga abari nka marketing ari guhiga amabyeyi nshaka mbaze nk'umwe gisata kigeze icyo itangazamakuru cyagiye kurikirana ibijyanye n'itangazamakuru mu gihugu haba mu Rwanda reka no mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko ko bakurikirana ikintu kimwe ku kindi cy'amakuru ahaba hanyuma iyo babona atari amakuru iyo bakayabeshyuza bavuga ati iyi nkuru si yo cyangwa bakabwira uwanditse icyo kintu ati ni ibintu bitangira ibyemewe kuko nagomba se n'ubaza uwo asanzwe abyizwe n'amategeko hanyuma nongera nk'abajya iyo basanze umuntu yatanze inkuru itariyo cyangwa iyo gahumurwa cyangwa icyo umutima abantu cyangwa ingorane umutekano amategeko hari ikintu iyo bakurikiranye umuntu atanga cyangwa bakamubwira ati yishyuye iyo nkuru
yewe Mugisha urakoze cyane turagushimiye nuko umugoroba mwiza aho ngaho muri Zambia ijwi rya Amerika yego ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se mutuhima uyu Mugisha hari akantu yakomojeho avuga uburenganzira bwo gusubiza cyangwa se kunyomoza ikintu gitangajwe inkuru itangajwe mwebwe hari abantu bigeze mu mwuga wanyu kuri YouTube yanyu kuri channel yanyu iWatch TV hari abantu bigeze basaba kunyomoza amakuru mwatanze
oya ibyo ngibyo mu rukiko ni nabyo twaburanaga twabazaga pitise ko mu turege ibyaha nk'ibi bikomeye kandi itegeko hari ibyo itegeko rigenga itangazamakuru hari uburyo riteganya ko umuntu yabangamiwe n'inkuru y'igitangazamakuru icyo ari cyo cyose runaka gikorera mu Rwanda cyangwa se cy'ikinyamahanga ariko gifite abagihagarariye mu Rwanda ko hari uburyo buteganywa n'amategeko agomba kunyomoza n'iyo nkuru cyangwa se hakaba hari uburyo ashobora kujya kuregera urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda ibyo bikaba bitarigeze bikorwa bimeze bite ubwo rero ubutabera bwarabikurikiranye koko busanga ibyo twavugaga ni ukuri inkuru twatangazaga icyo gihe cyari ukuri bari ukuri ahanini inkuru bagendaga badushinja babonaga ko zisa kuba zaragize ibyaha inkuru zijyanye zishingiye ku mubano w'u Rwanda utari wifashe neza n'ibihugu by'abaturanyi mu 2018 ndetse n'iby'inyeshyamba za FLN zagabaga ibitero mu majyepfo y'u Rwanda muri icyo gihe
ariko twagendaga tubita yego komeza
twabaga twagiye tubitangazaho twagiye tuzumba ku bindi bitangazamakuru bitandukanye tukazitangaza tugashyiraho n'ubusesenguzi bwacu nk'abanyamakuru uko tubibona hanyuma tukabitangaza ariko muri rusange nta muturage uwo ari we wese wigeze agira ikibazo ku makuru twatangazaga ahubwo baradushimiraga baduhaga ibitekerezo badushimira kubera ko haba kuri YouTube hari uburyo bwo gutanga ibitekerezo bwo babuhari ubwo bwarakoreshwaga ibitekerezo tukabyakira twabaga twabahaye n'inimero za telefone twari dufite n'imbuga nkoranyambaga zose zisanzwe zikoreshwa mu Rwanda izo Instagram, Twitter, Facebook nta muturage wigeze rero atugezaho ko hari kitagenda neza mu makuru twabaga tubagezaho.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga niko se mutuyima
yego
mugize gutya urukiko rukuru rubahanagweho ibyaha kuri wowe na bagenzi bawe abanyamakuru mwabyigiye abanyamakuru b'abanyamwuga kuri mwebwe uru rubanza urabona mu rukiko rukuru rushobora kuba ruvuga yuko ubucamanza bushyigikiye ubwisanzure bw'abanyamakuru n'itangazamakuru.
Yego, nicyo bivuze. Kubera yuko twabigaragaje mu rukiko, urukiko rukabyemera rukabibona ko ibyo twatangaza ari ukuri, mu bitandukanye n'uko ubushinjacyaha bwabibonaga bwanabikingaga. Kigaragara n'uko ubucamanza mu Rwanda bushyigikiye ubwisanzure bw'itangazamakuru, ahubwo ikibazo kiba gihari ni imikoranire y'inzego z'ubutabera zo hasi, ni ukuvuga RIBU na parike zidakorana n'urwego rwigenzura rw'abanyamakuru cyangwa se n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda, kugira ngo niba babonye hari ikintu kitagenda neza mu gitangazamakuru bakaba bakigira ikibazo, babanze babaze urwego rw'abanyamakuru bigenzura kugira ngo bariganireho, bababwire bati koko urwo rwego rw'abanyamakuru bigenzura ariwe babwire koko ibi bintu umunyamakuru yakoze turabona atari byo kuko biri mu nshingano zabo, cyangwa se turabona ari byo. Impamvu twafunzwe iriya myaka yose ni uko tutigeze tunyuzwa mu iyo nzira, tutigeze tugezwa imbere y'urwo rwego, urwo rwego narwo rukaba rwaragiye kubimenya, urukiko rwaramaze kubifata icyemezo twaradufunze iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo nta kindi rero cyagombaga kubaho, twagombaga gukora ubwo buroko bw'iminsi 30 y'agateganyo tugategereza ko urukiko ruzongera rugafata ikindi cyemezo. Twaragifashe n'ubwo byabaye bitinze ariko twarabyishimiye.
Nuko urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwo hari gasopo rwari rwarigeze rubaha mu mwuga wanyu?
Oya, ntayo.
N'ubu ngubu ntacyo ruravuga ku kazi kanyu mwakoraga? Mbese mu rwego ariko rwo kubagaya?
Oya, nta kintu ruravuga, urumva ntabwo rwari kutugaya, kuko rwari kutugaya mbere y'uko tujya gufungwa. Ibyo dukora n'ubundi baba babizi, barabireba, batwara abanyamakuru babo. Yaba hari ibintu dukora bihabanye n'amahame y'umwuga wacu, bari kuba barabitubwiye. Ubu rero kuba twaramaze guca mu nkiko, urukiko rwarabisobanuye, ntabwo aribwo bajya kutugaya ngo bavuge bati ariko mwakoraga nabi. Ntabwo twakoraga nabi, nabo ubwabo bari babizi, ndetse n'urukiko rwarabigaragaje. Urumva ko bataduhamagara ngo baze kutugaya, ahubwo baduhamagara wenda badushimira.
Noneho tugaruke kuri Maitre Ibambe, kuri iyo mikoranire y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura n'inzego z'ubutabera, uhereye ku bugenzacyaha, ku bushinjacyaha. Nuko bakorana bate? Hari amategeko avuga ngo nk'umunyamakuru niba hari ikintu abashinzwe inzego z'ubutabera bashaka kumukurikiraniraho, bagomba kubanza kugisha inama urwego rw'abanyamakuru bigenzura.
Murakoze. Nibyo koko mu Rwanda hari ikintu bita ukwigenzura kw'itangazamakuru cyangwa se media service regulation. Ni bimwe mu bintu byaje ari bishyashya mu mwaka w'2013, kuko nibwo Leta yarekeyeho kwigenzura ibitangazamakuru, ikavuga ngo bikorwe n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Uko bigenda ubusanzwe ni uko umuntu wese, yaba umuntu ku giti cye, ishyirahamwe cyangwa kiki, ufite inkuru yatangajwe akaba atangijwe n'uko yatangaje, ashobora, afite uburenganzira bwo gusaba. Mbere y'uko najya no muri uru rwego rwa Rwanda Media Commission, afite uburenganzira bwo gusaba wa munyamakuru cyangwa undi watangaje ya nkuru gukosora ibintu, niyo mpamvu ibintu kandi ibi bintu ari ibyo, kuko umuntu wese watangaje cyangwa wavuzeho afite uburenganzira bwo gusaba, bwo gusubiza cyangwa se bwo gusaba ko akwizeye ariko cyegukanye mpuzwa. Ibyo ni ibintu biteganyijwe mu itegeko rigenga itangazamakuru. Iyo wa munyamakuru cyangwa se itangazamakuru kitabikoze, umuntu ashobora kugana urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Iyo bidakunze, hashobora kubaho ko umuntu ajya mu rukiko. Ariko nyumvise ko nakunze gukoresha ijambo ngo ashobora
ntabwo itegeko dufite uyu munsi bigira iteka. Naho ni byiza kubivuga kubera ko turimo muri uru rubanza hari aho twasabye urukiko tuti ariko iki kirego ntabwo cyakagombye kwakirwa mu gihe hatarabayeho kubanza guca mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura kubera ko ingingo ya 21 y'itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda ivuga ko umuntu ufite ikibazo ku nkuru agomba kubanza kujya mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ariko bari gusuzumye babona ni ashobora kuvuga ngo birogusome wabishoma ntabwo ari ihame ari itegeko hari igihe rwose twaburanye mu rukiko rukuru turi duhagaze kuri icyo kintu ariko urukiko rwemera ko kuko abo bantu ari abanyamakuru n'igitangazamakuru baracyemera ariko baravuga ngo ntabwo byabuze umushinjacyaha kuba aramutse abonye n'icyaha yagana mu rukiko icyo ni icya mbere hanyuma rero ku mikoranire ubundi ikintu cya mbere gikwiye gushingiraho ni uburyo abantu bumva imikorere y'itangazamakuru kugeza mu mwaka w'2018 mu Rwanda twari tugifite icyaha cyo gusebanya mu ruhame cyitwa icyaha ari icyaha ugikoze ahita ajyanwa mu rukiko ariko abantu bakora ubuvugizi baravuga bati gusebanya nibwo ntabwo ari sosiyete igize ikibazo ahubwo ni umuntu ku giti cye icy'ingenzi ni uko hari umuhage habaho uburyo ki umuntu asubizwa cyangwa asanirwa ibyamwangirije noneho baravuga bati bikwiye kuba mbonezamubano bivamo ibirekera kwitwa icyaha ariko ari nayo mpamvu akenshi amakosa cyangwa se ibintu abanyamakuru baba bakoze kuko ikintu yashobora kujyamo byihuse ni ugusebanya ubundi byakagombye kuba bifatwa mu rwego rw'imbonezamubano ari nayo mpamvu byagakwiye kujya bijyaho mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura rero iyo umuntu agiye gutanga ikirego mu bugenzacyaha cyangwa mu bushinjacyaha bigahura n'umuntu ubyumva wumva ko hari nk'uburyo itangazamakuru ushobora kugenzurwa hari ubundi rwego rwenze itangazamakuru hari igihe abanza koherezayo ba bantu cyangwa se cya kirego ati aha hantu ugiye baragufasha kubera ko urwo rwego ruhana abanyamakuru urwo rwego icyo wangirijwe wagisubizwa cyakozwe n'umunyamakuru mbere y'uko bijya no mu rukiko ni nacyo abantu bifuza cyangwa se abantu bifuza ko koko ubwo kwigendera kw'itangazamakuru gukoreshwa ariko bikavuga ko nanone nta bintu byakorerwa mu itangazamakuru bitaba ibyaha ku buryo byahita bijya mu rukiko impamvu bivuga gutya ni uko wenda ubu ni uburyo bugaragara ku banyamakuru ariko se nk'aho batari abanyamakuru cyangwa se bakoze ibindi bintu bisa nk'ibyo abanyamakuru bakora ariko batabikoreye mu itangazamakuru cyangwa batari abanyamakuru byagenda bikabakorerwa bisanzwe niyo mpamvu rimwe na rimwe habaho kwifashisha n'andi mategeko kugira ngo bikurikiranwe ariko uburyo bwiza n'umurongo igihugu kiriho ni uko ubundi ibintu byakagombye kujya mu kwigendera kw'itangazamakuru twahoze dukora n'ubuvugizi turi kuvuga ngo nk'uko uyu munsi nta kwitorera ngo njye kwegera urukiko mfite ikibazo n'umukoresha wanjye ikibazo cy'umurimo ntabanje kunyura ku mugenzuzi w'umurimo mu karere ntuyemo runaka cyangwa se ikibazo cyabereye ngo cyakirwe nk'uko n'ubundi ikibazo kirega umunyamakuru cyangwa igitangazamakuru kitaba gikwiye kwakirwa kitarabanza gucishwa mu rwego rwo kwigendera kw'itangazamakuru ni nabwo buryo bwatuma abantu mu by'ukuri bakora bumva ko akantu kose kabaye ni mu rukiko ni mu rukiko harimo kuba bagira ingaruka nk'imyaka
mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro Murisanga turaganira ku bwisanzure n'uburenganzira bw'itangazamakuru n'abanyamakuru mu Rwanda abatumirwa ni Mutuyimana Jean Damascene wo mu kinyamakuru Iwacu TV gikorera kuri YouTube na Maître Ibambe Jean Paul wunganira abanyamakuru by Iwacu TV urukiko rukuru rw'u Rwanda rwahanaguyeho ibyaha rurabarekura ku itariki ya 5 y'uku kwezi kwa 10 abo rero nyine ni Mutuyimana Jean Damascene Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack mu byo baregwaga harimo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda no gukwirakwiza ibihuha bigamije guharabika isura y'u Rwanda by'umwihariko mu mahanga. Niko se mutuyima?
Yego.
Umushinjacyaha yari yabasabiye gufungwa imyaka 22. Ubwo bugome mwebwe mwari mwabwakiriye gute mumaze kumva ibyo avuga?
Oya buriya ntabwo twabyita ubugome.
Ndavuga buretse nsubira inyuma gatoya. Kuko kugusabira imyaka 22 yo kugufunga ni ukuvuga ko akubonamo umugome wa wundi wo mu rwego rwo hejuru.
Nyine nibyo nashakaga kuvuga. Kubera ko ora abashinjacyaha nabo bakoresha amategeko. Uriya dosiye bari bamuhaye akurikije amategeko ye nyine agaterana ibya kuko n'ubundi abagagiye kubishinga azi ko bizaduhama. Hari imyaka nyine ibyaha biguhamye abagomba kugusabira biteganyijwe n'amategeko aba yumva ugomba gufungwa. Bitewe n'ibyaha agushinja avuga ko wakoze. Ubwo rero umucamanza nubwo yagusabira iyo myaka 22 biba biri mu bushishozi bw'umucamanza niwe ugena icyo agomba gukora. Ntabwo umushinjacyaha ashobora kugusabira no gufungwa burundu ariko umucamanza akaba yabireba akaguha umwaka umwe akaba yaguhingira cyangwa akakugira n'umwere abonye ko nta cyaha kiguhama. Ntabwo kuba baradusabiraga imyaka ingana kuriya twavuga ngo ni ubugome, ahubwo buriya nibyo amategeko ateganya.
Yego, ariko rero nyine wowe ku giti cyawe umushinjacyaha wowe na bagenzi bawe umushinjacyaha yababonagamo abagome, none se imyaka 22 si y'ubugome bukabije?
Iyo myaka 22 nuko nabikubwiye komopa ku nyito z'ibyaha cyangwa se ku bwoko bw'ibyaha baturegaga. Ubwo n'ubundi kubera ko ubucamanza aribwo bwabirebye iyo n'ubundi biduhama bagombaga kuduhana bashingiye ku mategeko hari yateganya iyo myaka yose, ariko kubera yuko bitaduhamye ntabwo babiduhaye. Kuba yaranayisabye nk'uko nari maze kubivuga ntabwo aribyo byari bisobanuye ko bagomba kuyiduha. Ntabwo bavuga ngo kubera ko umuntu agusabira imyaka runaka biteganywa n'amategeko ni ubugome. Terefe uramutse uvuze ko amategeko ariyo afite ubugome,
amategeko akurikirana ubugome.
Ariko ntabwo bavuga ngo umuntu urimo ukurikiza amategeko niwe mugome, ahubwo ngo amategeko niyo wareba ukavuga ati ubundi kubera iki ibintu nk'ibi ngibi akaba imyaka ingana gutya akaba ari uzongera nabyo, aho kugira ngo ubirebere ku muntu kubera ko aba arimo akoresha amategeko ntago aba ari gusabira.
Mutuyimana, ntabwo navugaga ko umushinjacyaha ariwe mugome, ahubwo kubera ko umushinjacyaha nyine wakurikirana ibyaha nabyise ubugome. Yego, yabakurikiranye
ibyaha by'ubugome nyine.
Aha, nuko reka metre hita ukomerezaho.
Wenda umwunganiye ni nkaho umubajije ngo koko mwiyumvaga mu bwo bugome bugeza nko bwa nsabirwa imyaka 22?
Naho ngaho rwose. Nuko none se metre dukomereje aho ngaho, aba banyamakuru bigeze bakurikiranwa hakurikijwe itegeko ry'itangazamakuru cyangwa n'irindi tegeko mpanabyaha? Kuko iry'itangazamakuru ryo ntabwo ari mpanabyaha. Byo
yego, ntabwo bigeze bakurikiranwa hakurikijwe itegeko ry'itangazamakuru. Nibyo nigeze no gukomozaho ko twashatse kubishyira imbere ngo turebe ko ari byo byakurikijwe ariko biranga. Ariko bo bakurikiranwa kuko ibintu inkuru bari bakurikiranyweho batangaje mu gihe mu Rwanda hakoreshwa itegeko igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda cyo mu 2012. Ingingo rero zacyo zivuga zirebana n'ibijyanye no guteza imvururu muri rubanda, gutangaza amakuru agamije kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga, guteza imvururu ndetse no gutangaza amajwi n'amashusho bihinduye uko byafashwe
nizo zakoreshwaga mu kubakurikirana nizo babakurikiranaga bakoresheje ibyo mu gitabo muri code penal ya 2012 cyari gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kero cyaje gusimburwa mu 2018 tugana mu mpera n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange n'ayo mategeko abibereye yagiye akoreshwa ariko kuri ibyo byaha hari icyo urukiko rwagaragaje ko badakwiye kugikurikiranwaho kubera ko itegeko rishyashya rifata nk'icyaha uko ubusanzwe iyo haje itegeko ryaratangiye gukurikiranwa hanyuma iryo tegeko rikaba riteganya igihano gitoya ugereranije n'icyo mbere cyateganywaga hakurikijwe rishyashya ariko kuko noneho nta nubwo rero byari bikiri nta nubwo cyari igihano gito ahubwo noneho cyaravuyeho kikakiri icyaha bituma batagikurikiranwaho ubwo mu bibiri bitatu buriya impamvu basabaga imyaka 22 bateranyaga igiteranyo cy'imyaka y'ibihano biteganywa kuri ibyo byaha bitatu bagakora igitaranyo kuba bavuga ngo ubwo ni imburane mboneza mugambi mu gukora icyaha bakagenda bateranya ubwo rero kimwe mu gufata icyemezo urukiko rwavuze ko icyo badakwiye kugikurikirana nk'uko kigifatwa nk'icyaha hanyuma ku bindi bagaragaza ko badakwiye iby'ukuri nta bimenyetso bigaragaza ko ibyo bakoze bigize ibyaha nta cyaha bakoze mu by'ukuri.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho duhamagare Ruhamya Ali. Ruhamya we,
yego,
uraho urakomeye,
muraho neza.
Bwira abatumirwa n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bibutse aho uherereye.
Nk'ibisanzwe ntuzi ko ari mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi na Kinyinya. Uzi ko na Kinyinya iyo ntaraho ariko ubu ndi muri Gasabo.
Njyemba mbizi ariko abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ntabwo baba babizi bose, n'abatumirwa ntabwo baba babizi. Urakoze rero kutumenyesha aho uherereye, ni uko gusha ku ngingo.
Metere njye nabanje kumusuhuza, ndagira ngo mubaze, ese iyo umuntu afunzwe imyaka ingana kuriya azira ubusa cyangwa bagasanga nta cyaha yakoze, ese yemere kuri kuregera indishyi y'igihe maze atakaza nta atarimo gukora?
Ruhamya, ibyo ngibyo yari yabisobanuye ariko rero kubera ko numva
nyuma wenda byaha byaciyeho.
Uri kuri radio, uri kumva radio cyangwa?
Oya, nari ndimo kumva radio, nafunguye ikiganiro cyatangiye.
Noneho kurikira radio, metre yongera kukubwire mu magambo magufi cyane igisubizo yari yatanze, kubera ko umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wahamagaye mbere witwa Kwizera Ahmad yari yabibajije. Nuko reka dusabe metre ibambe agusubirire muri makeya igisubizo yari yamuhaye. Metre, kuregera indishyi ku muntu wafunzwe akaza gufungurwa ari umwere?
Reka twongere tubisubiremo, ni kugira ngo wemererwe kuba waregurege indishyi noneho bikunde kuzihabwa wari ufuze iby'agateganyo, kereka ubashije kugaragaza ko icyemezo cyagufunze nta cyemezo cyari gihari kigufunga by'agateganyo. Ni ukuvuga ngo niba se gusinga n'amategeko by'agateganyo bifite uko bisabwa, urukiko rukabyemeza, niba hari icyemezo cyemeza ko ugomba gufunga by'agateganyo ukagifunga, bakagenda bongeresha nk'uko byagiye bigenda. Ntabwo byoroshye ko wabasha kuregera indishyi ngo bizakunde, ari nayo mpamvu twavugaga ngo ibyakabaye byiza abantu bagiye bakurikiranwa badafungiye, noneho bakazafungwa ari uko bagiye gukora igihano, cyangwa se noneho niyo bigaragara ko byari ngombwa ko afungwa by'agateganyo, urubanza rwe rukihutishwa kugira ngo igihe bizagaragarira ko ari umwere koko azaba atari umuntu mu by'ukuri wakoraga igihano kandi nta cyaha yakoze.
kuko hari ibyaha bihanishwa igifungo cy'amezi atandatu, umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu. Hari abantu bashobora kuba barahamwe n'ibyaha bakinjira muri gereza bagasohokamo bakabasigamo, bo ari abere kandi bakibimo, ariko bazize gute bafunze by'agateganyo. Bivuze ngo niba byakundaga ngo umuntu ajye afunga by'agateganyo rwose, ariko babona nta bundi buryo bwashoboka, cyangwa se niba afunze by'agateganyo byihutishwe. Naho ku bijyanye n'indishyi n'inzira ifunganye, biragoye kereka habashije kugaragara ko icyemezo wenda cyabafunze by'agateganyo nta gihari, cyangwa ko cyafashwe mu buryo budakurikije amategeko.
Radio Ijwi ry'Amerika.
Yego. Bo bari bafunze nyine kubera ibyemezo by'inkiko byagiye bifatwa mu bihe bitandukanye.
Mutuyima.
Yego.
Iki kibazo cyagarutse cyane, ntabwo nawe wigeze uvuga icyo ubitekerezaho nk'umunyarwanda wafunzwe hanyuma zo gufungurwa nyuma y'imyaka ine ari umwere. Wowe mu mutima wawe wumva indishyi zikwiye?
Mu mutima wanjye numva indishyi zikwiye, kubera ko imyaka ine umuntu aba yarahombye ibintu byinshi, ariko kubera imbogamizi z'amategeko zihari, nta kundi umuntu yavuga, navuga ngo ubuhombye arabyimenyera nyine no kubyakira uko bimeze. Ariko hasaba abashinzwe gushyiraho amategeko kuko icyo kintu bagikosora, wenda byafasha no mu kwihutisha ubutabera, kubera ko wenda buriya usibye natwe hashobora kuba hari abandi bantu basaba ko wenda banafunzwe n'imyaka irenga iyacu bari ku minsi 30 y'agateganyo, cyangwa se hakaba harimo n'abandi muri gereza, abantu bari muri gereza baregwa ibyaha ariko bafunzwe igihe kinini cyane ugereranyije n'ibihano bashobora no guhabwa baramutse bahamye n'ibyaha. Ubwo rero abashinzwe gukosora amategeko, abanyamategeko bacu bakwiye kubikosora bakabikora, kugira ngo umuntu nafungwa akarenza igihe yagombaga gufungwa cyangwa se agahabwa ubutabera mu buryo butari bwo, abe yabasha kuregera indishyi, byafasha no mu kugira ngo n'abatanga ubutabera babyihutisha umuntu ajya ahabwa ubutabera mu gihe gikwiye.
None se nka we w'umunyamakuru na bagenzi bawe, ubwo nanjye dufatanyije niyo yayo kuko nanjye ndi umunyamakuru, ubwo ngubwo ko nk'abanyarwanda mufite ububasha n'uburenganzira bwo kujya kubwira intumwa za rubanda ntimudukorere ibi ngibi, hari ibyo muzakora? Ibyo mbivuze kubera ko nka ririya tegeko rigenga itangazamakuru ryari ririmo inenge, irya mbere ryari ririmo inenge nyinshi cyane. Ndibuka yuko twagiye tubwira intumwa za rubanda, nuko bararikosora, nabwo barikosoye, barikosora nabi, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yanga kurisinya, hanyuma risubira mu nteko ishinga amategeko barongera barabikosora, kubera ko icyo gihe ryateganyaga igihano cyo kwicwa, nimba nibuka neza. Nibyo ibyo bintu Perezida Kagame n'uyumvise biremereye mu itegeko ry'itangazamakuru. Nuko noneho rero intumwa za rubanda twarahuye turaganira, ibyo byose tubinyuramo, nuko Perezida wa Repubulika nawe aradushyigikira baza kubikuramo. None nkamwe ubwo rero nta kuntu mwakora ubuvugizi bwanyu bw'itangazamakuru n'ubuvugizi bw'abanyarwanda muri rusange, icyo kintu cy'indishyi ku muntu wafunzwe arengana kikabaho mu mategeko ku buryo butomoye, mwabikora?
Ibyo ngibyo twabikora kubera ko turi abanyamakuru, turi ijisho rya rubanda, dufatanyirije hamwe n'abandi banyamakuru ndetse na n'iriya miryango yacu, ishyirahamwe ry'abanyamakuru, twabikoraho, twakora ubuvugizi bigakosoka.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maitre Ibambe Jean Paul, nagira ngo ngushimire cyane rwose, urakoze cyane
cyane. Namwe
Mutuyimana Jean Damascene, nawe ndagushimiye cyane, no mu izina rya bagenzi bawe Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack, urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Nibutse yuko urukiko rukuru rwabahanaguyeho ibyaha ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi rutegeka ko muva muri gereza mwari mumazemo imyaka ine yose. Banganye bijwi rya Amerika mwese uko mungana ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu umugoroba mwiza murakarama.